Nexus. I just don't know what Lush wants.
It's Nexus, baby.
Hey, give your money. I call you first time, baby, how kupokea. I call you second time, baby, how kuongea. Akilu naichanganya, homie, now fair. Keep calm, slow down, kidogo, right. Staki kutukana, staki kuongea. Bila unavyofanya, minaona fair. Mambo ya kitwana, japo siongwe this time. Like, no, no, no. Mambo na yale alikuisha, ukaseme. Ukasema tuanze ten. Sagafa mbona unayarudisha. Sufficient role, baby, go, oh, oh. Tatizo lako shako zoesha, uendele. Ukikosa unarudi, upunguzi bali unazidisha. I don't trust you no more, not a who. Haliso nzuru na kizidisa kibura ya mateswe na choma. Ila wepo unaona, ila mweza kona koma, koma. Sina kibuli kiukweli ila pia sina moyo wa chuma. Baby ukikosea inauma, nina moyo. Fanya ya isha tuendele. Sija kwa gawa chekele. Kama nyundo ni gongele. Ukinena unanitisa baby.
Mweza kumisi takivita baby.
Unajifanya drama king, unachosha balava. Vya tu vyangu mimi first. Sinaga saba mala sabini. Miswa na visa. Wala isu wewe.
Oh baby no, sifanye vyo. Usiye sabu kaisa bati. Take it slow, tunayamaliza. Na yana kuisha.
Wengo, unajitakasa. Ila wepuna mateke nipacha. Unajivunga kobe kumbe kasa. Oh baby unanichosha. Sinitishi na madrama. Mapicha picha patashika kupigana. Babisa bisa yote inamana. Na yote tisa usioni na kubana.
Basi tufanya ya isha tuendele. Sija kwa gawa chekele. Kama nyundo ni gongele.
Kini na unanitisa baby. Baby, no. Basi tufanye ya meisha, baby.